Bella, Bella, mbona unimisi siku hizi? Bella, Bella, mbona unimisi siku hizi? Penzi lako lanitia hofu, mbona unimisi siku hizi? Penzi lako lanitia hofu, mbona waniona hivi?
Feel it every day, aha. Sema kupitia, aha. Siku tarajia, aha. Mambo kuchemka, aha. See it day by day, aha. Kakuna gap, kuna gap, ah. Kahuyoni na yona. Kumebadilika, vile, vile naumia. Hata ungejua hauwezi furahia. Ama mkosea na huwezi niambia. Ama umepata mwingine na sijajua. Tafakari tulipotoka, my baby, oh. Na nini unachotaka, my baby, oh. Bella, oh. Wajua tu, Nairobi ngori, Nairobi ngori. So nina watu, cheka na watu, kumbe ni fisi. Ukisurvive, big up yourself. Ka uko live, big up yourself. Mbona kuni zungusha, zungusha, zungusha. Mbona kuni tatiza, tatiza, tatiza. Mbona kuni zungusha, zungusha, zungusha. Mbona kuni tatiza, tatiza, tatiza.
Bella, Bella, mbona unimisi siku hizi? Penzi lako lanitia hofu, mbona